You are in featuring Dinos. Sikia hii. So nyakati za kisasa bana kupiga msasa, chagua muda kwanza wacha kuleta kupasa. So wote tuliobaki life tu ni kunyanyaso. Ya fuck take time, see your time kuku drive. Ya wengi wadai kimziki eti mini tafa, lakini wameshanga kunyona mimi nimewapata. Ya we napata ganji wanataka kunimata, ya we napata ganji jamani wananifuata.
Nyangize Dinos, nyangize Nyangize. Kwa binadamu kumsaidia, sawa na fadhili ya bunda mashuzi. Usichonacho kukitarajia, kupata kidogo basi ni ujuzi. Usishangae nikilia, anikicheka basi kaonja mchuzi. Nalia, naumia, nalia, imani iko siku sitalia tena. Nalia, naumia, nalia, imani iko siku sitalia tena.
Wenye mio ibilisi Maulana shanivalisha irisa tam try kuni madamie. Sitishiki wala sitingiziki. Malala linitoa ile place siwezi sema, nikisimulia ndajikutana lia. Maulana mie ninakulilia, life ya dunia mekono makuvumilia.
Nalia, naumia, nalia, imani ipo siku sitalia tena. Nalia, naumia, nalia, nimani ipo siku sitalia tena. Sina maana kisa sina chapa, ajalishi hata kama nimechapa. Siku moja Maulana ataniondolea hizi malaana. Makusudi mwenzangu kunitukana, mtulibu kula mimi sitaki lawama. Sitalia tena. Nalia, nalia sana, naumia, naumia mama. Nalia, nimani ipo siku sitalia tena. Usishangae nikilia, nikicheka basi kaonja mchuzi. Nimani ipo siku sitalia tena.